Dodoma.
Music box.
Simple. Team function.
Drop diesel.
Zylim's blog.co.
Yo, Zylim. Run down. Mochila moneka kwaisa kwa tamano. Bana lelo lelo wa kwa tamano. Finally na musanga kwa tichiloto. Mwana kashu watalala none mipoto. Saidi chiki ndakana. Tapali mwana kashukulu yu winga kwana. Ifya ifya ndakana. Chimono kubike mpili pili mudi kabana. Tumfo fyo bambi tabomba. Ipalwe likulu ni webo fye sofa. Limona jobu ndalofo. Kufwa ya fende kumona nijikala fye sofa. Ndakulu mboli muntu. Notifyo muntu pa muntu pa bantu. Iwe chonge dwe. Imisango busuma wete timbende.
Uwebo fye na lelo lela fye kutima kwandi niwe wabako. Ifi nkunka fikese niwe nkalate mwa. My love for you yena titimpime niwebo fye.
Na sangu kengwena yeah. Wabango mwela mbema. Natasha pankusumi na noti vena. Tije tuende shipale. Naka kwikete pano no kofuale yeah. Gomu kamba katale. Vile benda na mamadamu shipale. Dole keshe njebele bushe wandi. Kwa tita valense kaina vanandi. Anyway chesleza wandi. Pakumpala mike late makayandi yeah. Amalumbo kulimwe. Ululuba fulwa fumine kuline.
Abalumbo kulimwe. Ululuba fulwa fumine kuline.
Niwebo fye na lelo lela fye kutima kwandi niwe wabako. Ifi nkunka fikese niwe nkalate mwa. My love for you yena titimpime niwebo fye.
Drop these upon the kiss, we run down.